Ni kumajuru lasera tikan la min gansera alamsa don Amerika fanga bonda fe no ye Maison Blanche kangorasi kuma lasela Jen Psaki fe danatigela kuma nyoko basiki kadri kono Amerika ani Chine jamana uchela. Ni kumajuru wele sorola nege wolon fula nyoko nye geleman la tenen don Rome Maison Blanche lakanako o kangorasi Jake Sullivan ani Chine jamana chideanso kuma kangorasi Yang Jiechi chela. Amérique nyamoro jasirela ko Chine ye Ursula kunafuni kolon yakubaya bolomine Putin ka che donka Ukraine jamana dankari ni marma fe fien farma wi noye arme chimique walma biologique wi ofanana ko magelea seben minu kalontigara Ursula fe ko Ursula ye boloma demenyini Chine jamana la ka masoro Ursula be nyangeli bere okoro ani frican min tutura Ukraine jamana che donka kolo gelea fe anyoyola monsieur Sullivan jila ko Chine ka ajoka njelea uni Rusila chela. Ani dalamagala ko Chine la yini boloma deme Rusila ma ka nyangiri matene osongo ana kololo obina bunya zi ka farama.